Mr. Boom, 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 boom. Nasema sina makosa nawe bwana. Nasema sina makosa nawe bwana. Yule si wako, ey. Yule ni wangu, ey. Yule si wako, ey. Yule ni wangu. Nasema sina makosa nawe bwana. Nasema sina makosa nawe bwana. Yule si wako, ey. Yule ni wangu, ey.